fana dukira wa etali bigambo
simaniyo
ye mama tunekweka wa abapokopoko
simaniyo
abakozorena ku bonako bamanyi nabe chawa bonako bamanyi katonda yakerero mumwa senga wasoma mwe birango oh kundi fuka kopize bando bali nebyokola mera kopize abantu bakukowa kundi fuka kopize se wamba tuli nebyokola mera kopize abantu bakweta mwa
bokere bigambo byawe nganze bwenkole byange
bokere bokere bigambo kubomulira kwe bigambo bakukumya lutata
bokere bigambo byawe nganze bwenkole byange
bokere bokere bigambo kubomulira kwe bigambo bakukumya lutata
abogezi tebakutisa
kumira embela
bigambo tebikutengulanga
Kujenina osese tongi mubienda wabula simba mama chinsimbyo simbye nyo mubutu foketo linga chiketo tandiko kumanya kurugendoro okubala mekazo funa olingirize byokolo singa lofule mmele kumpazo
bogere bigambo byawe nganze bwenkole byange
bogere bogere bigambo kubomulira kwe
Bogere bigambo byawe nganze bwenkole byange
Bogere bogere bigambo kubomulira kwe bigambo bakukumya lutata
DJ Eric in the mix
abalala nga bakola pate esanyu lyange aba mu kizibu kyabwe Orine yesoma, bwakumanye ndia yone sula Obusiri se wamponya, sima ijena ndiko mienawe Siri nabigambo myonze, katonda yampo kwe sonyiwa Abogezi tebakutisa,
kumira embela
Ibigambo tebikutengulanga